Yeah, once again it's the lyrical arrestors, mapolice, nakize, ebu tusikize, moseto ye kazi.
Hey girl, aha, mimi na wewe nataka tuende very far, na kama udaki, aha, mina weza beba chuna ujenipa. Nasema hey girl, aha, mimi na wewe nataka tuende very far, na kama udaki, aha, mina weza beba chuna ujenipa.
Your body is willing but the spirit is sweet. Basta humilia usponi pia answer this week. Kata nimepata message maze now as we speak. Toko kwa Jennifer nimpate kwa hauna nimpik. Lakini ukinikubali simu nitazima man. Kupeleke data au si area za zima man. Chukusema ukweli mtoto umesima ma. Kaposti ya sima maze uko wima ah. Ninafungua mbili shika kimoja. Yake jangu doto wanze kuishi kimoja. Tulab yangu wezi pima na tape mesha ama rula. Ukinikubali zako zita kwa balena ama rula. Rula.
Hey girl, aha, mimi na wewe nataka tuende very far. Na kama udaki, aha, mina weza beba chuna ujenipa. Nasema hey girl, aha, mimi na wewe nataka tuende very far. Na kama udaki, aha, mina weza beba chuna ujenipa.
Mimi na wewe tuende very far. Na kama udaki unaweza ukakata. Juni au Jennifer, maisha ni mwangu naona wananifaa. I have to say no more, kama baby girl utanipa some more. I have to say oh no, kama unasita kuniambia love you. I have to say oh oh, kama unasita kuniambia love you. But I have to say go go, mimi sina budi kukuaga my girl. Have to say go go, lakini napokuona baby girl mina smile.
Okay okay, ni aje madam, nataka kuwe Eve na mini kuwe Adam. By the way, jana nilituma salimia, akulete akikuja kukusalimia. Ukinikata itakuwa nika abomination, tunaweza fanya sama kama na abomination. Usinidharau juni na beat nitaselika, ninunue ndai flash kato yota selika. But hiyo nileta wacha leo tuende burudani. We choose place kati ya Westy na burudani. By the way, kuliendaje namba yangu uka misplace. Chuki ndela hivi kwa roya yangu uta misplace.
Hey girl, aha, mimi na wewe nataka tuende very far. Na kama udaki, aha, mina weza beba chuna ujenipa. Nasema hey girl, aha, mimi na wewe nataka tuende very far. Na kama udaki, aha, mina weza beba chuna ujenipa.
Nikikuwaza mi umoka machozi bila sababu.
Juu yako naweza jilipua design ya Al-Shabaab.